xaafada barwaaqo dhismashay isku ka hadleena dowladda koonfur galbeed iyo dowladda qatar ayaa lan dhisiyay qaab casri ah waana lan dhammaystiriyay adeeg walba oo la ku helo xaafada haddii hadal lahaytii adeegyada aasaasiga ah sida xarumaha caafimaadka walbarashada iyo biyo munaasabada daafurka iyo weliba ku qayb galay kusimada madaxweynaha koonfur galbeed ana wasiirka amuuro guda koonfur galbeed oo iyo wehli ayana gudoomiyaha degmada baydhabo agaasimaha guud ee madaxtooyada safiirka dowladda qatar fadhi soomaaliya iyo marti sharaf kale marka horeyntii gudoomiyaha degmada baydhabo ana duqa magaalada cabdulla cali watiin iyo marka hore ku hadalay muhiimadda xaafadu in lato magaalada iyo sida laka dhisi
saa darteed markii argaaytan waagii intu kooyn may booleemeelkan majarna wadooyinkan kale majarna meelo meel duure may boobanaaga may booyahayti geelkan may booban rays alxamdulillah meelo may booban rays oo dad oo badan oo masaakiin may boon inshaallah ku nool doono magaaladan may ku sugan ilaa iyo 700,000 oo may booyah baraka ay may booyah ku sugan eeridan ilaa zoonkan dhan may booyah qayb may boo dib dujin may boo barakaayash may booyahayu oo magaal baydhow ilaa iyo 3,000 qoys yaa la dajiyay oo ka jarnay may boo meelan qada jeerta dhisti hoobla ka darmay booyah 3,000 iyo may boo 20 dhow qoys may booyahayna nagalaayan haddii inshaallah markay leen baahan yahay dadka maadaama dowladu u dhiibti qada jeerta ee meedada ka ma hanaganaha maadaama ya dadki may booyah durable housing may booyah sidii guri may booyah oo durable oo may booyah oo sheet ku suubsan ama bulkeed ku suubsan ya sidii kaasmay baa bulsho walba may booyah ka tare inshaallah mar jeen heedaha kale may booyah inuu ka deeydan may booyah sidii qada jeerta oo kale ka deeydan oo guriya may booyah dadka anfaco oo jingadan hayn oo may booyah England dhismay booyah ya may booyah muhiim ah
qusimaha madaxweynaha ana wasiirka amuuraha gudaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Xaaj Asnoo Munoor iyo waliba uu Soomaanagay dowladda Qatar oo hirgelinta xaafadan isku lahaytay uu soo sheegay dadka buugtaale ee lagu faa'iideey doona
aan xaflada furitaanka xaafada Barwaaqo oo hadda astaan aan ah horumarkii iyo dadaalka koonfur galbeed iyo Soomaaliyeen may faday markan horeydanka ma hadnaqa inta madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Cabdiaxiis Xasan Maxamed Laftagareen aan golaha wasiirada maamulka degmada dadaalka iyo angalaan inay onay aan geeka xaafad oo complete oo qalab iyo walbarashadii caafimaad iyo walwalban dhonyin inta geeka laga daafuro may ilaataa sharaftaas ku weyn majarta marlamada maayeen mahadnaqay dawladda qatar walaanyogaan ee oo gargaarkoon in fadiidi oo ilaa iyo nadaba roogtay marran iyo kheerna dhibaatooyin la hamaray maalinba maalinna wallahi noo fardhawaasi ilaahay adeeyayna geerki may roogna guuliye
min teedon loo kadisi xaafada barwaaqo ee magaalada baydhabo iyo hirgelida dawladda qatar wali baalanka tal galay intii loo ku faa'iideeyay bulshada danyarta isla markaana si rasmi ah loo deegaamiya iyadoona hadda lan dhammaystiray adeegyada aasaasiga ah sida walbarashada caafimaadka biyo iyadoona dhowaan madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya uu saxiixay mashruuc koronto la ka diirsay deegaankaasi ayaa